You're so, so sweet, it's so fine now. You're so, so sweet, it's so fine now.
Whoa. Ninapohitaji msaada na nisaidia hata niendapo mbali na nikaribia wendo kilevi thabiti sio tena bia na sijawahi kupenda uko before like this na sijawahi kujua unaweza fall like this na sijawahi kujua my properties mtoto mzuri alafu bonge la peace sichoki kukufikiria kwenye fikra zangu hawachi kujirudia kwenye mboni zangu wambea wakikujia warudishe kwangu wambia unajivunia wewe kuwa wangu nakupenda everyday Today, tomorrow Paka leo tunasent Tulikuwa empty kuniacha solo
You're so, so sweet, it's so fine, no Jamani You're so, so sweet, it's so fine, no Jamani You're so, so sweet, it's so fine, no Jamani You're so, so sweet, it's so fine, no
Fika mbali bila wewe Mungu akibariki mimi na wewe Iwe ni safari ya milele Amina 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 Nakupenda every day Today